Natokea uswazi so silete makuzi mini gang staniga ila mpore kama jiga ya unajifanya umepinda unaiga mina kona mwiga wote daddy check it pande magangsta tuna hang kwenye bitch kama long we shot club tuna bang
bang
nanoga kwa sana sina usiku wala mchana kichwani mabandana kama juu santana nawakilisha kwa sana na ndo mara mine chana ile kigang sita mwana wana data duwa sichana magumasha naendelea kitani babu mindo mea mpela mpela na mamwela kitani na kutukea what? Mini gangsta nigga
delikita mina hasuna mahumis bakuna ingo nichi kwenye pole pika pika nanda kara kubiko mwini Hitters do ya beat ya mako na wacha chali Wano tutumia hapa nasi tushajio na mbali Kamu nazima kwa baba basi
Swapi Miss Mari
Studio kama kwa J Daily niko salama kuhasani everyday Kicho zaidi ya jana
Niwewe sizu na babu wa kichali
Ya masupa, dupa, zaidi ya mastar Nanyo jiji rada Ndo tunavyo ishe na bobo na kushunga Ndo zetu wabishe takama hatuna cash fresh Mpango waku waka siku chuya So deni so kiss hala
Delikita mina hasuna mahumis Tamuna ingo ni chiku ni fone Pika wiki nanda kwa Kupi kumi Tiki 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 Kupi wiki na manchini waki chana Masista nukwa kusia mawakare hata Watoto togo na mane kakila saka Mada Mada
Kobama 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 kobama
Wakita
Kobama kobama
Obama,
Obama, Obama, Obama,
Obama,
Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama,